be do dum 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 do dum do 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 be do dum 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 do dum.Dum do dum do be do dum 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 do dum do be do I want you to know do be do I love you so do be do please hold me so tightDoobie-doo all through the night. Doobie-doo-dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo-dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo-dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo-dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo. I've waited so long, doobie-doo, for your kisses and your love.So doobie-doo, I need you so much. Doobie-doo, wanna feel your warm touch. And doobie-doo, dum-dum, dum-doo-dum, 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 doobie-doo, dum-dum.Dum-doo-dum.